Mama mia, nampa asilimia, kushoto kulia, penzi amelilia. Unapokamata shikisha geuza mauna, unanipandizia. Yani inama inuka zungusha kamata, wameniulizia. Katoto kako jojo jojo, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Kila moto mofaya, mofaya, mofaya. Paka chini mofaya, mofaya, mofaya. Kila mtu mofaya, mofaya, mofaya. Paka chini mofaya, mofaya, mofaya.
Alexis on the beat. Mio mio. Cheki cheki. Nani warena leo moto. Moroto, tukosejia east na watoto. Steam kuna joto, wazing tuna sip na mangoko. Zishike kazi miti na kokoto. Wasupa wana wine, kemba na design. Lalisha tunacheza na device. Machupa za divine, dos nafanya wakoko na ni mind. Yuni cheki na mchanganya na zirai. Katoto kako chocho, chocho, mtam kama rojo. Kapenga kama moto, chocho, kadela kako chonjo. Kama mama kaika na mbongo mafesa. Yonshikia maaise ya joto.
Paka chini mofaya, mofaya, mofaya. Kila mtu mofaya, mofaya, mofaya. Paka chini mofaya, mofaya, mofaya. Katoto kako cho 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 cho, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono, kumewaka leo moto moto. Katoto kako cho 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 cho, kumewaka leo moto moto. Inua juu mikono kono. Kila mtu mofaya, mofaya, mofaya. Paka chini mofaya, mofaya, mofaya. Kila mtu mofaya, mofaya, mofaya. Paka chini mofaya, mofaya, mofaya.